Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi wamapiano uKing Mbulazi.
Angibingelele msakazi, ngibingelele nabalalile emakhaya. Okhulumayo umhlalisi Khumalo owaziwa lika King M King Mbulazi. Osehambile endimeni kakhulu, uculiwa isichathamiya kakhulu. Ngiyacula umasikandi ngengaza emsakazweni futhi kuhamba iqembu lami lomasikandi. Manje ke esengufundile iloko ke sengikwenza manje ukuzenzela amabeat, ngiziproducela amabeat, ngizenzela umculo ngokwami, wami la ngihlala khona. Ngafast kwestudio sami iDli Rocks Studios ekhaya ngiphume eKhezi. Kodwa ngifana ozikhulele kobulawayo, umculo vele ngiqale khona la kwabulawayo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Mawungabuzwa ngifonela straight ungathinta kulezi number 073 446 4215. Mawuzothanda ukuthi sixhumane kuWhatsApp 083 842 6659. Kufacebook ungangena nje uthi Mhlalisi Khumalo uyayithola.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Sicela uxhaso kibo, yibona abelungu bethu abalandeli balaleli. Siyacela nisisapote, singajabula kakhulu. Ngicela isapoti yenu kakhulu bafowethu. Ngicela isapoti, ungangijabulisa nami ngizibone njengomuntu oshintshile. Ngokwezwa ngise-South Africa yila sizama khona amatoho, izela khona sekunzima kungasekho lutho olulungayo. Sesicabanga ngiyasebenzela ekhaya, besicela nje isapoti yenu kakhulu.
Hayi ke sizothola lapha uhlelo lwethu lwamhlanje ngolivalisa ngenjabulo uMthembu Sithembayo uGift Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri.